waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Ra'iisul wasaaraha Australia ayaa ku booriyay dhalinyarada Australianka ah in ay ku raaxaystaan xilligan samarka iyagoo aan isticmaalaynin baraha bulshada. Boqolaal kun oo dhalinyaro ah ayaa hadda laga mamnuucay baraha bulshada kadib markii la dhaqan geliyo sharciyo noqday kuwii ugu horreeyay adduunka oo loogu talagalay in caruurta si fiican loogaga ilaaliyo khataraha internetka. Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube iyo TikTok ayaa ka mid ah baraha aqbalay aan idhaahdee in ay fuliyaan xeerarka cusub, kuwaas oo mamnuucaya in qof ka yar 16 jir uu yeesho akoon. Fariin oo Anthony Albanese u diray dhalinyarada ayuu ku sharaxay sababta ay dowladdu u qaaday mamnuucida.
You'll know better than anyone what it's like growing up with algorithms, endless speeds and the pressure that can come with that.
Idinka ayaa qof kasta ka og ama ka yaqaana sida ay tahay in lagu koro algorithms, muqaalo iyo akhrisyo aan dhamaanaynin iyo cadaadiska ka dhasha. Taas waa sababta aan u qaaday talaabadan si aan isu keen garab taagna, ayuu yiri. Wararka qaarkood ayaa laakiin sheegaya in dhalinyarada qaarkood, gaar ahaan kuwa da'doodu u dhaxayso 10 ilaa 15, ay weli u furan yihiin akaanadoodii baraha bulshadu. Isbeddelada cusub ayaa dhigaya in shirkadaha baraha bulshadu ay qaadaan talaabooyin macquul ah oo ay kaga joojiyaan qof kasta oo ka yar 16 sano in uu yeesho akoon, halka xafiiska gudoomiyaha e-safety-guna uu ka doonayo anadahdee inay shirkaduhu bil kasta faahfaahin ka bixiyaan inta dhalinyaro ee ay xanibeen. Gudoomiyaha e-safety Julie Inman Grant ayaa barnaamijka Today Show ee Channel 9 u sheegtay inuu xafiiskeedu si dhaqso ah u ogaan doono shirkadaha fulinaya xeerarka iyo kuwa aan fulinaynin.
I don't expect that they're all going to magically disappear. There are going to be technology teething issues. It takes a while to replicate through these.
Gudoomiyaha raalihada ama filayo in ay dhamaantood mar wada qarsoomi doonaan. Waxaa jiri doona dhibaatooyin farsamo oo bilow ah. Waqti bay qaadanaysaa in lagu faafiyo nidaamyadan waaweyn. Dabcan barnaamijyada iyo qalabka arintan lagu hirgelinayaana waxa ay yaalaan Mareykanka, ayay tiri. Mas'uuliyiinta adeegyada degdega ah Victoria ayaa ku booriyay dadka deegaanka in aanay isdhiganin ama fudaydinsanin aan raahdee khataraha dabka, balse ay diyaar u ahaadaan ama ahaadaan maadaama kulayluhu sii kordhayo. Madaxa maaraynta degdega ah Victoria Tim Weepush ayaa sheegay inay tahay inay dadku diyaar ahaadaan maadaama xaaladuhu sahlayaan dabkaymeedyo muddo dheer socda.
We know that there's been underlying dryness now for the last 2 years across particularly the western parts of Victoria, western south Gippsland.
Waxaan ognahay in 2 sano oo xiriira uu jiray qallayl, gaar ahaan ka jiray galbeedka Victoria iyo koonfurta galbeed ee Gippsland. Bilaha Janaayo iyo Febraayo waxaan filaynaa heerkulka sareeya kii hore iyo qallaylka sii dambeeya, ayuu yiri. Digniintan ayaa imanaysa xilli Victoria ay isu diyaarisay ama ay diyaarsatay diyaarada cusub oo si gaar ah loogu talagalay rusheynta dabka. Hirgelinta mamnuucida baraha bulshada ee dhalinyarada oo maanta hirgashay ayaa waxaa hareeyay fadeexadda kharashaadka ee ku hareereysan wasiiradda isgaarsiinta Anika Wells. Wasiiradda ayaa sheegtay in dhammaan kharashaadka lagu eedeeyay ay ku fadhiyaan xeerarka, balse haddana ay iskeed isugu gudbisay hay-adda madaxa bannaan ee kharashaadka baarlamaanka si loogu sameeyo baaritaan. Toddobaadkii hore ayaa la ogaaday inay in ka badan $100,000 ku bixisay duulimaadiya ah iyada iyo 3 ka mid ah shaqaalaheeda si ay tiri ay qaramada midoobay uga soo ololeeyaan mamnuucida baraha bulshada. Kharashaad kale oo sidoo kale su'aalo dhaliyay ayaa waxaa ka mid ah lacagihii baabuurta iyo tigidhada diyaaradaha ee qoyskeedu ugu raacay safar ay ku tageen barafka iyo daawasho cayaaro. warbixin cusub ayaa muujinaysa in caruurta dadka dhulka loogu yimi weli si aad ah looga qaado qoysaskooda. Warbixinta oo maanta arbaca ah ay sii daysay urur la yidhaahdo Family Matters, islamarkaana ay soo saartay hay-adda caruurta dadka dhulka loogu yimi ee Snake loo soo gaabiyo, ayaa lagu ogaaday in caruurta Aboriginal iyo Torres Strait Islander ay qoysaskooda laga qaadaa ay 9.6 jeer ka tiro badan yihiin caruuraha laga qaado qoysaska kale. Keliya 7% caruurta Aboriginal iyo Torres Strait Islander ayaa dib loogu soo celiyaa qoysaskooda, halka caruurta qoysaska kale ka soo jeedana ay ka yihiin 10%. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa meesha ka saaray in dalkiisu dhul uga talaasiri doono Ruushka xilli ay Ukraine isu diyaarinayaan inay aqalka cadu gudbiyaan qorsho nabadeed oo wax ka beddel lagu sameeyey. Zelensky ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu la yeeshay madaxda Yurub iyo NATO, isaga oo doonaya inuu ka hortago inuu Mareykanku taageero heshiis tanaasul ballaaran siinaya Ruushka. Waxa uu sheegay in qorshaha nabadda ee wax ka beddelka lagu sameeyey loo diri doono aqalka cad maalmaha soo socda, isagoo ku adkaystay inuusan haysan xuquuq sharci iyo mid akhlaaq toona oo uu ku ogolaan karo wax ka beddel lagu sameeyo xuduudaha dalkiisa. Qaramada Midoobay ayaa cambaareeyay mas-uuliyiinta Israa'iil kadib markii ay ku weerareen xafiisyada hay-adda Qaramada Midoobay ee Falastiiniyiinta ee loo soo gaabiyo UNRWA, isla markaana ay calankii Qaramada Midoobay dejiyeen kuna beddeleen kii Israa'iil. Hay-adda UN Relief and Works Agency ayaan isticmaalin dhismaha tan iyo horaantii sanadkan kadib markii Israa'iil ku amartay in ay baneeyaan oo ay joojiyaan howlahooda iyaga oo ku eedeeyay Israa'iil. Ayaa sheegtay in weerarka lagu qaaday dhismaha ay ka dambeeyay cashuuro aan la bixinin, balse afhayeenka Qaramada Midoobay Stefani Dujarric ayaa sheegay in arintan ay si toos ah xadgudub ugu tahay sharciga caalamiga ah.
The Secretary General urges Israel to immediately take all necessary steps to help restore, preserve, and uphold the inviolability of the
UNRWA. Xogayaha guud waxa uu ku boorinayaa Israa'iil inay si degdeg ah u qaado dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si dib loogu soo celiyo, loo ilaaliyo, oo loo dhowro mudnaanta iyo xurmada dhismayaasha UNRWA, isla markaana ay ka waantowdo tallaabo kale oo la xidhiidha goobaha UNRWA iyadoo la raacayo waajibaadka Israa'iil ee ku xusan axdiga Qaramada Midoobay iyo waajibaadkeeda kale sharciga caalamiga ah oo ay ku jiraan kuwa khuseeya mudnaanta iyo difaaca Qaramada Midoobay, ayuu yiri. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay Yurub in ay tahay quruumo sii burburaya oo ay hogaamiyaan hogaamiyeyaal daciif ahi. Waraysi uu siiyey bogga Politico ayuu ku dhaliilay hogaamiyaasha Yurub in ay raali ahaada inay ku guuldareysteen xakamaynta socdaalka iyo in ay soo afjaraan dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Waana hadalkii ugu adkaa uu weligiis ku weeraro madaxda Yurub raali ahaada.
I know really well, some are friends, some are okay. I know the good leaders, I know the bad leaders, I know the smart ones, I know the stupid ones. You got some real stupid ones too.
Aad ayaanu aqaanaa qaar asxaabaanu nahay, waan kala aqaanaa hogaamiyaasha wanaagsan iyo kuwa xun, kuwa caqliga badan iyo kuwa taqoomada ah. Waxay leeyihiin kuwa taqooma ah shaqsiyo wanaagsan ama shaqo wanaagsan ma qabtaan, waanay hadal badan yihiin, hadal badan oo aan wax soo saar lahayn bay sheegaan, Ukraine-na wax kama qabtaan, ayuu yiri. Trump waxa kale oo uu soo jeediyey in Ukraine dhul uga tanaasusho Ruushka maadaama xoogga iyo ballaarnaanta awgeed laga yaabo inuu kaga guuleysto. Saadaasha hawada ee dalkeen Australia maanta waa sidan: magaalada Perth qorax 33°, Adelaide qayb ahaan daruur 30°, Melbourne daruur 20°, Canberra qayb ahaan daruur 33°, Sydney shuuxyo daruur suurtagal ah 25°, Brisbane qayb ahaan daruur 30°, Darwin shuux ama labo iyo duufaan iyo 33°, oo la filayo. Warkii maantana intaas ku dhan yahay.
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale, ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho.